Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga. Asikhothamise amakhanda ethu manje ngezwi lomkhuleko. Namakhanda ethu ekhotheme angazi ukuthi bangaki abangathanda ukukhunjulwa emkhulekweni, kwazise nje ngawe uphakamisa isandla sakho. Baba wethu wasezulwini, siza kuwe ngokuzithoba Nkosi, sivuma ukuthi asifanele ukuza kodwa ngenxa yokuthi uJesu usenzele indlela futhi wakhokha inani. Ngakho-ke singeza ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa ngesikhathi sokudinga. Futhi manje Nkosi, njengoba silapha ukwethula ivangeli imicebo ephenyekayo kaKristu, siyakudinga Nkosi futhi angahle abe khona oyedwa ohlezi lapha Baba ozama ukumfundisa isikole ngendlela enkulu ukuze ubathumele ndawo emishini enkulu oyihlosile. Ngiyakhuleka Baba ukuthi uma lokho kuba njalo ukuthi lobu busuku ukuthi inhloso yakho izogcwaliseka futhi sisize njengoba sizethula kuwe ngenkonzo. Manje wena uzibonile zonke izandla futhi usabuka namanje kulezo eziphakeme, wena uyakwazi okusekudingeni futhi ngikhulekela ukuthi uzosipha khona Baba. Nginikela umkhuleko wami nomkhuleko wabo nezifiso zabo nezifiso zami phezu kwe-altari legolide lapho umhlatshelo wethu ubekwe khona kulobu busuku. Egameni leNkosi uJesu sikhulekela ukuthi uzohlephula isinkwa sokuphila kithi esiphuma ezwini lakho. Amen. Ningahlala phansi. Ngiyaxolisa kuba late kancane nje kuphela, ngikuqonde lokho ngalobu busuku ukuthi bese nje kulethi kancane, inkonzo ihambe nje sekulethi kancane futhi sizoyenza ngesikhathi futhi nje siphume ngokukhulu kushesha okungenzeka. Manje sifuna ukusondela ezwini kulo busuku nanakho konke lokho obekukithi. Ngiyazi nilapha nina abanye balaba baculi abakahle uMel Jensen oyedwa engimaziyo uhlezi lapha. Ngimcele ukuba acule enzele thina lelo culo elingasuki nje emqondweni wami, njalo ngiyalihamisha elimayelana nokuthi izinyembezi ziyaphuma zehle. Ngiyalithanda lelo futhi ngicabanga ukuthi uzocula ekudleni kwasekuseni kosomabhizinisi noma ndawo enzele thina. Tim, ngifuna uqiniseke futhi ungitholele lelo, futhi uma unetape encane ngifakele lona kuleyo isipesheli, ngakho abantwana bami bafuna ukulizwa. Uma ngithi ukushona phansi kancane ngizwe lelo, lingenza ngizizwe ngikahle ukuzwa ukucula okuhle. Futhi uBilly ngingena e-ofisi phansi lapho futhi ubelokhu njalo ethola lawo matape okucula ehamba ngaso sonke isikhathi, futhi ngicabanga ukuthi kuthi ukumsiza. Niyazi kukhona ukuthize ngeculo elinamandla kulo, sonke siyakwazi lokho, sikunakile lokho. Niyabo lokho kungukuthi bukani umbutho uma becula amaculo futhi bedlala umusic. Niyakwazi ukusondela empini embuthweni kaNkulunkulu, kuqala kungomusic na abaculi babehamba phambi komphongolo bethokoza futhi becula bese kuza umphongolo bese ke kuba yimpi kunjalo. Ngakho lokho ngokusondela okukahle. Futhi yingaleso sizathu singena enkonzweni ebusuku, senzani na? Sicula amahubo enkosi bese ke kuba umphongolo, izwi sifunde izwi bese ke kuba yimpi, khona ke siphakathi. Ngakho amafulegi amakhulu ayabhakuza kulo busuku, igama likaJesu Kristu iNkosi uNkulunkulu maliphakanyiswe, isitha sikoshwe. Futhi uNkulunkulu ngoba ukunqoba kulobu busuku futhi usindise imiphefumulo, uphilise abagulayo nabahluphekile, ubangele labo abakhandlekile nabayethileyo ukuba baphakamise amakhanda abo futhi bathokoze. Thola udumo olukhulu kuye uqobo ngokuba sicela lokhu egameni leNkosi uJesu. Ngifuna uphenye kulobu busuku kanye nami. Uma unebhayibheli lakho futhi Ngezinye izikhathi abantu bamaka nje indikimba encane abefundisi abakhuluma ngayo kwakuvamise ukuthi ngangikwazi ukucabanga ngalezi ngokukhulu okushesha ngaphandle ngisho ukuba ngezibhale phansi kodwa emva kokuba nje sengedlule amashumi amabili nanhlanu ngani izinyanga ezimbalwa ezedlule ngiqonde ukuthi okwesibili futhi ngakho kukwenza kube lukhunyana kimi ukukhumbula ngiphethe inqwaba yezibazi zasezimpini futhi njengoba siya ngokuba badala nje asisacabangi njengoba sasivamile futhi ngine uma ngibuka umbhalo futhi ngibone khona ke ngiyakhumbula ukuthi indikimba iyini. Asiphenye kuJoshua isahluko seshumi siqala ukufunda evesini leshumi nambili. UJoshua wayesekhuluma enkosini mhla inkosi inikela ama-Amori phambi kwabantwana bakwa-Israyeli wathi ebusweni babakwa-Israyeli la ngayima phezu kweGibhiyoni nanyanga phezu esigodini sase-Ajaloni. Laselima ilanga nenyanga yahlala abantu baze baziphindiselela ezitheni zabo akulotshiwe yini lokhu encwadini kaJasheri na? Ngakho ilanga lama phakathi nomkhathi alisheshanga ukushona kungathi usuku lonke futhi aluzange lube khona usuku olunjengalo ngaphambi kwalo noma ngasemva kwalo lokuba inkosi ililalele izwi lomuntu ngokuba inkosi yamlwela u-Israyeli. Inkosi ayenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo. Ngifuna ukuthatha indikimba lapho cishe imizuzu engamashumi amathathu uma ngingayibamba kulokho indida. Ngisebenzise lelo zwi elilodwa nje indida. Manje ngokwa-Webster indida yinto ebonakala ingakholakali kodwa iyiqiniso ngakho-ke indida-ke ibingaba ngefanayo njengesimangaliso. Indida kungenkathi into ethize ebonakala sengathi ibingeke nje yaba khona ukwazi komqondo womuntu kungokungakholakali nhlobo kodwa nokho ifakazelwe ukuthi iyiqiniso. Manje isimangaliso besingaba yinto efanayo ngokuba isimangaliso singechazwe, isimangaliso siyinto ethize eyenzekayo futhi ungeke wayichaza. Lokho kuyenza ibe yindida kungokungakholakali kodwa nokho kuyiqiniso. Manje abantu namhlanje inqwaba yabesimanje bakholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso sezedlule. Abakholwa ukuthi ikhona into enjengesimangaliso kodwa nokho ngiyakholwa ukuthi izwe ligcwele izimangaliso. Ngikholwa ukuthi indida ingeyanjalo njalo. Isibonelo nje ngikholwa ukuthi lonke ilunga elizelwe ngokusho lomzimba kaKristu liyindida kubo uqobo. Ngikholwa ukuthi ngamunye wenu Methodist ne-Presbyterian ne-Luthela ongakaze abe nesehlakalo sombhaphathizo kaMoya Ongcwele waye kwelinye ibandla eliyilo ngegama nje elingakholelwanga ekuzalweni okusha kwangoqobo futhi manje usemukele umbhaphathizo kaMoya Ongcwele uyisibonelo esiphelele sendida. Ngoba ikhona into eyenzeka kuwe eyakuguqula bonke ubuwena futhi noma ubani obengabuka lokho futhi azi ukuthi indida iyini isimangaliso. Uma kungenzeki lokho ungeke waba ngumKristu. Kufanele kube nendida kuba wena ube ngumKristu. Isizathu akekho ongaguqula umoya kumuntu futhi amnike ukuzalwa okusha ngaphandle kukaNkulunkulu. uNkulunkulu yedwa nguye kuphela ongakwenza futhi kuyisimangaliso ukuthi uNkulunkulu angakuthatha kanjani ukucabanga komuntu nezindlela zakhe nokuphila kwakhe nayo yonke into futhi akuguqule kulokho obekuyikho kuye kulokho okungaba yikho angakwenza. Isibonelo nje ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngabizelwa enkundleni noma entweni ethize encane eqhubekayo. Kwakukhona insizwa ekahle, umfana okahle kakhulu owayehamba nentombazane encane, intombazane encane ekahle kakhulu ephuma emndenini okahle. futhi lo mfana khona manjalo waqhamuka nohlobo oluthize lombono futhi wavele wasuka wahamba nje wenza into ethize engalungile entombazaneni encane futhi kakhulu njengoba wayethembisa ukwenza into ethize waseke akangayenza futhi esikhundleni sokuza entombazaneni futhi exolisa njengoba umnumzane ohloniphekile efanele enze yena kwakungekho nje kuye ukuba akwenze nobaba nomama bangibizela enkundleni futhi bathi singafisi ukwazi ukuthi yini engalungile kumfana wethu manje akulula ukwenza ngesinye isikhathi kodwa ufanele ube neqiniso futhi ube qotho ngakho ke umfana wayengumKristu mayelana nekholwa wayephendukile futhi wayekade ebhaphathiziwe futhi wayenesikhundla sakhe phakathi kwamakholwa kodwa nokho wayengakawemukeli umbhaphathizo kamoya ongcwele Akunandaba ukuthi wayecabanga kangakanani ukuthi wayenawo. Ucabanga ukuthi unawo nokuba nawo izinto ezimbili ezehlukene. Ungahle ukwazi ukuzama ukuba uthi unawo futhi ungahle ukwazi ukukhombisa obunye obufakazi ebonakalayo bamanye amadinguzi kodwa ngaphandle uma impilo yakho iqinisekisa ukuthi kozisho ukuthi unakho ulokhu ungakabi nawo. Akunandaba ukuthi amadlingozi amaningi kangakanani ukuthi ugcuma kangakanani ugijime imizwa ukukhuluma ngezilimi noma okumemeza kumbe noma ngabe yini ongayibeka phezu kwakho okungukuthi kulungile ngiyakholelwa kukho konke lokho nami kodwa ngaphandle uma impilo yakho ibambisana nobufakazi bakho khona ke awunawo Isizathu isithelo sikamoya siqinisekisa oyikho njengesithelo nje sanoma yisiphi isihlahla siyasho ukuthi siyini uJesu wathi niyakubazi ngesithelo sabo manje abazali balomfo osemncane unina uyiJalimane akukho ukubonisa eJalimaneni kodwa kukhona ubunzima kulowo mndeni futhi lokho ngokuthi bayovele bahlale nje futhi ungaxoxa nabo futhi bayovele nje bakuqholozele ngqo ebusweni bane lo dadewabo wentombazane unina walomfana udadewabo ngehle ngomgwaqo ekuseni okuningi nalentombi iyobe ihlezi phandle ejekeni futhi ngithi ubusa okuhle kuwe yayivele ingibuke nje futhi ngime futhi ngithi impela ubusa okuhle ivele ime nje ikubuke ngqo owesifazane okhaliphile futhi ngithi uboke wenyuke uzosibona ngesisikhathi yayivele ime nje futhi ibuke awu abafowabo bayileyo ndlela ubaba nomama ileyo ndlela manje ubaba umfana ongum-Irish wokuqina unokuhlala eshintsha futhi unolaka olukhulu uzwela kakhulu lowo ngumndeni wakubo wonke unjalo ngaphandle koyedwa omunye wasemndenini uphendukile manje kulokhu lomfana lobaba nomama bobabili bangamaKristu bagcwaliswe ngomoya ongcwele futhi bakhulisele insizwa ngendlela yenkosi futhi manje insizwa isithi ayibe neshumi nesikhombisa noma iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala into ethi ayibe lapho umfanyana okahle kakhulu futhi ube ngumfana oyisibonelo sangempela ekhaya umfanyana omuhle futhi unomfowabo ophambene nje nalokho Kodwa amantombazane umndeni kamama wakhe ngokusondelana neindlu yokukhonzela enhle kodwa nicabanga ukuthi bayoke beze lapha yana cha bo futhi bayazi ukuthi iqinisile kodwa nje akukho kubo ukucela intethelelo noma bacele ukuxolelwa nje bangeke bakwenze nje akukho kubo Manje izimbewu zokhalo kubaba nomama walomfana akunandaba ukuthi baphenduke kangakanani ilokhu ehlezi iyinyama ebenokuze nokuzalana yaphumela kulomfana ngakho ke umfana unokudidayo kuye njengalokho okuvela emndenini kanina nje futhi abathetheleli abayikuxolisa ummi lapho ke lo mfana manje ngathi kubaba akunandaba ukuthi wamkhulisa kangakanani ngathi manje buka wena emndenini wakho bonke izidakwa nokulwa nokudubula nokusika kanjalo njalo manje buka umndeni wakho kumama bayisigejane sabantu abavele bahlale lapho nje futhi angeke bakhulume baziphethe impela kanjalo njalo abanakho ukuhlonipha enkolweni kodwa ngathi akusuwe nguwe kuphela kubo bonke odadewenu nabafowenu futhi unomoya omuhle unomusa futhi uyathethelela yini eyenza lokho na futhi ungumuthi ingxenye yalowo muthi womndeni nokho wemukele umoya ongcwele yileyo nto eyakwenza waba ngothambile nonomoya omuhle akusesibo abantu bakini nguKristu wakho ohlala kuwe ngathi kumfana buka umndeni wakini ngokwangempela bonke bayizidakwa kanjalo njalo ngathi nokuthi bahlala beshintsha kanjani futhi banolaka olukhulu futhi bezwela kakhulu kodwa wena awunjalo unomusa uyathethelela kuyini na umoya ongcwele awusesikho oyikho nguKristu kuwe ngathi manje leyo nto efanayo izokwenzeka endodaneni yakho noyise waphakama wayesethi indodana yami yaya ealtari yababhathizwa ngokuyikho egameni likaJesu Kristu nobabhathizwa amanzi echibini wathi ngiyazi indodana yami ize kuKristu ngathi lokho kungahle kube kuhle onke amadlingozi angaphandle ingahle ikhonjwe njengekholwa namakholwa kodwa ize iphinde izalwe izalwe kabusha ngingaluleka ukuthi leyo nsizwa ingalokothi iganwe ngowesifazane iyekwenje hoko emhlabeni ngayo kuze kuthi lowo omnene omnandi umoya kaKristu othethelelayo ungene khonake lokho kuyoba indida kukho uqobo obuthatha yona impela imvelo yomfana ezalwe phakathi kukayise nonina futhi nokho ezinhlakaniphweni zakhe uzama ngawo onke amandla akhe ukukunqoba angeke akwenza akasoze akunqoba kuzodingeka kube uKristu okunqobayo uma evumela uKristu angene khonake usevele unqobileke kuyoba indida ephelele uma umuntu ezalwa ngumoya kaNkuluNkulu ibabonile abagqeki besukuma futhi bahlekise futhi baqhubeke ngemvuselelo kamoya ongcwele futhi emva kwesikhashana uNkuluNkulu ambambe lowo muntu ofanayo futhi amguqule futhi nangu umi ngqo epulpiti eshumayela into efanayo ake ayizonda kuyindida ukuthi uNkuluNkulu angamthatha kanjani ongakholwayo futhi enze ikholwa ngaye Manje ngiyamangala uma umuntu ecabanga ukuthi izimangaliso sesedlule ngiyamangala ukuthi hloboluni lomuthi wesayensi obungalunika umuntu onjalo ukuguqula lobubuntu kubo ukuthatha leyo nzondo nenhliziyo embi nombango kuphume na akukho noyedwa ongakuchaza kodwa kuyindeda ngoba kuyisimangaliso sikaNkuluNkulu uma umuntu eguqulwa esuka kumuntu anguye aye esidalwe nesisha kuKristu Jesu uba ngokudaliweyo okusha akasesikho ayevamise ukuba yikho usengokudaliweyo okusha ngokoqobo kuKristu leli izwe qobolwalo esiphila kulo liyindida ngokoqobo ukuthi labunjwa kanjani siyathola kumaHebheri sahloko seshumi nanye nevesi lesithathu ukuthi izwe labunjwa ndawonye ngezwi likaNkuluNkulu Wayethola lapho uNkulunkulu impahla yokwenza lelizwe na walenza kanjani na iBhayibheli lithi labunjwa futhi ladatshulwa lonke konke okwesakhiwo salo nengxenye yalo kwahlanganiswa ndawonye ngezwi likaNkulunkulu uma leyo kungesindida ngazi ukuthi ikuphi besingaveza kuphi futhi sithi wathola impahla kube kwakungekho impahla na wadingeka ukuba akhulume ivele kuyindida ukuthi lelizwe lilapha kulobusuku Enye into kuyindida ukuthi lihlala kanjani emkhondweni walo lilenga emkhathini lingalenga kanjani lapho kuleyo ndawo eyodwa limpininiza ngalendlela cishe amamayela angamakhulu ayishumi nanye ngehora na amamayela ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane noma ezingamashumi amabili nanhlanu ukuzungeza futhi lihamba lizungeze njalo ngamahora angamashumi amabili nane liphelele ngangokuthi aligeje nangomzuzwana Ipendiwa ngokuphelele kakhulu lokho kungaphezu cishe kungaphezu kwamamayela ayinkulungwane ngehora liphenduka lizungeze kanje lilenga emkhathini uma belingenyuka noma lehle noma yikuphi ngani hey belingaphazamisa wonke umgudu umgudu kaNkulunkulu ophathelene nelanga futhi lihamba lizungeze inkabazwe lizungeze umkhondo kaningi kangaka isikhathi sonyaka alehluleki neze inkathi zonyaka impela nje mtsheleni ukuthi yini elibamba phezulu lapho yini eliphendula ngokuphelele kangaka ngesikhathi ungathola iwasha ngazi ukuthi ungalikhokhela malini elilodwa amadola ayinkulungwane futhi lelo washa phakathi kwesikhathi esiyinyanga liyolahla imizuzu Abana lutho olungasebenza ngokuphelele kangaka kodwa nokho lelizwe liphenduka ngokuphelele ngani na uNkulunkulu olwenzayo indida uNkulunkulu waliyalo kuba lenze lokho ukuthi liyakwenza Uthiwani ke ngenyanga na nokho izigidi zamamayelo kusuka emhlabeni futhi nokho ilawula ukuhlehla nokubuya kolwandle emhlabeni ikuthi ngamamayelo ayizigidi kuthonya kwayo ukuma emkhathini wayo ime emkhondweni wayo ithonya umhlaba unozunga ezilanga ngamunye uthonya omunye ngokuhlala endaweni yakhe intshumayelo enjepho ebengingayithatha isukela lapha isifundo ukuthi zingahlala kanjani izidalwa zikaNkulunkulu ngasinye endaweni yaso besingathonya esinye kodwa sichezukela kokunye ukuthukuthela kwengane kwasendle ndawo bese sibumba inhlangano futhi sizehlukanise okubonakala singenakho ukukholwa bese kuthi-ke sibe nawo wonke umgudu wobuKristu uxovekile Ukuba wonke umuntu ubengahlala endaweni yakhe bekungaba indida kaNkulunkulu kubona ukuthi uNkulunkulu ubengawaletha kanjani amaPresbyterian, amaLuthela, amaBaptist, amaMethodist, amaKatolika nawo onke abendawonye. Ukuba besingabuyela ezweni kaNkulunkulu bekungaba indida yangempela bese kuthi-ke lonke ibandla belingavumelana hayi phezu kwezivumokholo zenu kanjalo njalo kodwa phezu kwezwi ngendlela elilotshwe ngayo ngoba alichasiswa ngumuntu ngokwakhe kusho umbhalo ukuthi leyo nyanga ilithonya kanjani izwe lapha kungebudala umngani wami umakhelwane wami wayemba imigodi yemithombo kaoyela phansi esifundazweni saseKentucky futhi ngenkathi leyo nyanga iqala kuphumela laphaya lokho kuhlehla nokubuya kolwandle kuyangena kusuka le kunqamula emhlabeni lawo manzi anosawoti phansi emgodini lapho babe bola khona ayophakama uma inyanga ifika akunandaba uma kuphansi amafidi angamakhulu phansi kwengaphezulu lo noma ngaphezulu komhlaba lapha kushona phansi amafidi angamakhulu nokho uma leyo nyanga iphenduphenduka lawo manzi ayaphakama okuhlangana nayo enza ungeke wafihla noma yini uma uNkulunkulu eyalile izofanele imlalele uNkulunkulu uma uNkulunkulu enikeza ukuyala kwakhe yingaleso sizathu ungazi ukuthi uyoba nebanda elingenasisihla noma elingenambimbi uNkulunkulu ukuyale kanjalo kuyodingeka kulalele uNkulunkulu uzoba nalo ngoba izwi likaNkulunkulu lisho njalo ukuthi kuba kanjani ukuhlehla nokubuya kolwandle inyanga nayo yonke into ithonya ukwenza komhlaba uthatha sibona inkanyezi itshuza siyibiza ngenkanyezi leyo kusiyinkanyezi itshuza ngokukhanya kusobala siyakwazi lokho kodwa siyibiza ngenkanyezi leyo nkanyezi ibingeke yahamba iye kude kangako uma inkanyezi eyodwa ibingaphuma emkhondweni wayo mhlawumbe ibingathonya yonke into esemjikelezweni kuwo wonke umhlaba ezulu ibingakwenza ibingaphazamisa yonke into ifanele ihlale endaweni yayo ukuze igcine umgudu kaNkulunkulu uhamba kanjalo sifanele sihlale endaweni yethu sifanele sihlale njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu kuba sasingazange sawa emumva lapho into ngabe ibiphenduka bekungebe bikho kufana lutho olunye kodwa akabonga uNkulunkulu kuza indida lapho uNkulunkulu uqobo lwakhe eyolihlela libu libuyele endaweni lapho elifanele libe khona yebo indida umuntu ongakholelwa endideni futhi ongakholelwa ezimangalisweni ubungabubonisa kanjani ubuhlakani bakho futhi ubuka ebusweni bezinto ongeke wazichaza na akuna kwenzeka hlobo kunoma yimuphi umuntu ukuba achaze ukuthi izwe lingazizungezela kanjani lona uqobo futhi ligcine lisesikhathini esiphelele futhi njalo njalo wonke umgudu ophathelene nelanga nalezo zinto nokuthi inyanga ingawuthonya kanjani umhlaba nokuthi zingaki ezinye izinto ebesingaxoxa ngazo ukuthi amanzi esihlahla ekwindla yonyaka ayoshona kanjani phansi empandeni yesihlahla ngaphandle kwanoma ibuphi ubuhlakani bokuwehlisela phansi lapho buwabuyise entwasahlobo yonyaka nokuphila okusha ngani indida kekho ongakuchaza asazi ukuthi kwenziwa kanjani kodwa uNkulunkulu uyakwazi ngakho ke indida njalo njalo kuyimpihlakalo ukuthi uNkulunkulu ukwenza kanjani lokho siyakubuka kakhulu impela kuze kujwayeleke kakhulu sikubuka sikweqa ngaphezulu futhi yileyo indaba nga thina bantu bePentecostal simbonile uNkulunkulu enza izindida eziningi kakhulu sekuze nje kube isikhathi simbe esikucabanga ngaso ukuba kuphela besingake sime umzuzu futhi sinake uNkulunkulu undawo zonke uNkulunkulu uyenza newashi lakhe elidala lesikhathi lihambe lichachaza lijika kahle liyoze lithi egcineni lihambe liyothi ngqu liphumele ephakadeni ngoba uNkulunkulu ulethembise ukuthi lenze lokho manje siyazi ukuthi kunendida manje emuva ngezinsuku zikaNowa ngaphambi kokuba kufike imvula nozamcolo impela kwakuyinto elikhulu kuNowa kulowo nyaka omkhulu wezihlakaniphi ayephila kuwo ukuzama ukutshela abantu ngezwi likaNkulunkulu ukuthi lalizokuna manje lalizona akungabazeki ukuthi alihlangabezananga nempanelo yocwaningo lwabo lwezesayense kwakungekho mvula eziphakaphakeni kodwa niyabo uNowa wathi iyoba khona imvula ngenxa yokuthi uNkulunkulu wathi iyoba khona imvula futhi uNowa ngokukholwa ngaphambi kokuba imvula ize ifike wathi iyoba khona ngaleso sizathu sisho into efanayo lokho bathi ngani uJesu bathi wayeza kudala amakhulu eminyaka eyadlula abezisho ukuthi wayeza abaprofeti basho njalo mhlawumbe isizukulwane sabo lokho akukumisi nakancu sisalokhu sazi ukuthi uyeza kuzoba kanjani na angazi kodwa uNkulunkulu uzomthuma wakwethembisa futhi ngiyazi uzoba lapha manje Nowa wayengathi kuphela uNkulunkulu watsho njalo kodwa niyabo manje ke empeleni akuhlangabezananga nemvumelo yabo yesayense ngalolo suku kodwa ngenkathi sekufika isikhathi sezwi ukuba ligcwaliseke lana ngokufanayo nje leyo kwakuyindida impela ngalolo suku ukucabanga ukuthi imvula yayingavela esibhakabhakeni lapho kungekho mvula khona kodwa uma uNkulunkulu ethathwa ezwini lakhe angenza enze indida angenza isimangaliso futhi noma imuphi umuntu ozelwe yilowo moya ofanayo owenza izimangaliso ngani kuyinto elula kuye kuba akholwe izimangaliso ngoba uyingxenye kaNkulunkulu amen indodana nendodakazi kaNkulunkulu hayi ngehlelo hayi ngesivumo kholo hayi ngokuchawulana kodwa ngokuzalwa ukuthi nifile ebuhlakaniphini kwenu uqobo okuningi ukuthi nazalwa ngomoya kaNkulunkulu futhi uyindida qobo lwakho ukuthi uguqulwe kanjani ekufeni waya ekuphileni kubu wena obuphakathi impela bakho ngokudaliweyo okusha kuKristu uJesu indida uNkulunkulu ukhuluma izwi lakhe abantwana bakhe uyalikholwa noNkulunkulu isayense ingeke yafakazisa ukuthi kungenziwa kanjani abazi lutho ngakho kodwa abantwana bayakukholwa noma kanjani bese kuthi ke uNkulunkulu enze indida ukwenza kube kanjalo ukwenza kube kanjalo ngoba izwi lakhe elakhuluma izwe laba khona lingaletha lingenza onke amazwi ake awethembisa afezeke yingakho uAbrahama engangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa wayeqinisekile ngokugcwele ukuthi wayenamandla okwenza nokugcina lokho athi uyokwenza akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu eseneminyaka eyikhulu ubudala noSara amashumi ayisishiyagalolunye ukuba nalengane ngenxa yokuthi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukwenza futhi enze abe nendeda ukuba yenzeke entweni ethize ngaliso kuba senzeke futhi wasenza abantwana bamaHebheru manje ubungayenza kanjani isayense ikholwe namhlanje ukuthi umuntu wayengahamba angene esithandweni na oh ningesaba ukusho ukuthi kwakungamazinga amangaki obushisa kodwa akwazi ukuyongena kuleso sithando emumva lapho encwadini kaDanieli futhi ahlale kuleso sithando baze bacabanga ukuthi yena bashiswa bonke bawohloka baba yimilotha ukuthi ngisho nomuntu umbutho omkhulu wamasosha indoda enkulu eyizidlakela eyaphumela lapho ukubaphosa esithandweni lawo indoda angena lapho abhubha ngokushisa okunamandla kwesithando okwakubhekene nabo futhi bawela esithandweni futhi wayephansi phakathi lapho sonke lesi sikhathi futhi baphuma bengenalo ngisho nephunga lomlilo kubo uNkulunkulu wenze isimangaliso leyo kwakuyindida yangokoqobo yamandla kaNkulunkulu aginayo ukumelana nanoma yisiphi isitha uma umuntu eselungele ukuvuma ukuthi uNkulunkulu uqinisile futhi uNkulunkulu ugcina izwi lakhe futhi uhlonipha labo abakholelwa kuye impela ngiyakholelwa endideni uJoshua iqhawe elikhulu engisanda kufunda ngaye emizuzwaneni embalo edlule encwadini kaJoshua isahluko seshumi qaphelani uJoshua wayengumngani kaNkulunkulu wayeyisosha induna futhi uqubuka phansi kokuthonya komprofeti uMose noMose wayesethathiwe noJoshua wayalwa ukuba ayise abantwana ezweni elithenjisiwe nokuthi abe amazwe ukungalaleli kwabantwana noMose wayekade elindile ukuze abe mdala futhi ngakho uJoshua uyenyuka ukuthatha indawo kaMose ukuba abe yinduna kaNkulunkulu futhi inkosi yakhuluma kuye futhi yathi njengalokho nganginayo uMose kanjalo ngiyakuba nawe lokho kumanele kahle uJoshua wathi ina futhi uma isibindi kakhulu ngokuba inkosi uNkulunkulu wakho inawe noma uyapi futhi zonke izindawo lapho amathe onyawo lwakho eyakuhlala khona leyo yinike wena manje ke amanyathelo ayesho ukuyidla kulonke izwe lalingelabo kwakuyisithembiso kude ngaphambi kokuba kuze kwenzeke ngenkathi ehlela lapho noKalebi nezinye izinhloli futhi babe babonile abaphikisana nabo abakhulu ama-Amaleki namaPherizi namaHeti kanjalo njalo bonke bebiyelwe ngaphakathi futhi lapho eJericho babengagijimisa umdlalo wezinqola zamahashi phezu kwendawo nendoda enamandla enkulu lokho abanye babangakholwayo phakathi kwabo bathi ngani sibuke sifana nezintethe kubo kodwa uKalebi wathi noJoshua sina manda makhulu kulithatha ngani na uNkulunkulu wathi ngininike lelizwe akunandaba ukuthi ophikisanayo uyini ukuthi mkhulu kangakanani nokuthi ubunzima bubukeka kanjani nokho uNkulunkulu wathi lalingelabo oh uNkulunkulu uyakwazi ukugcina lokho akwethembisile Kwakuyindida ukubona imbijana yabantu bengahlomile ecishe impela kodwa lokho ababe kucoshe ezingwadule futhi lapho ababe qoshe khona omunye umuntu mhlawumpe njengokufana namahala amadala namasaha futhi noma yini ababe ngakuthola bangena lapho futhi bashaya lawo indoda bawalahla phansi ababe yiziqhwaga kwakuyindida uNkulunkulu wayazi ukuthi babenesibindi ukukwenza futhi ubanika isithembiso futhi bangena futhi benza impela lokho uNkulunkulu abethembisa ukuba bakwenze ngelinyilanga ebushiseni kwempi ngenkathi amakhosi ayenze izivumelwano esikhulu phakathi kwawo futhi ayehlile ngokumelana noJoshua nabantwana bakwa-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wayebathembise izwe futhi wayexoshe isitha futhi babesemahlathini namagquma behlakazekile ehlane lapho noJoshua wabuka futhi wayebone ilanga liyoshona. Wayazi ukuthi uma lawo mabutho ethole ithuba lokuphinda azibeke endaweni futhi abuyele kuye futhi ngani uyazi ukuthi uzoba nokubili njengesikhathi esinzima futhi mhlawumpe alahlekelwe amanye amaningi indoda uma eke aze athola indawo ukuba aphinde azihlanganise endawonye. Yilapho abefundisi, yilapho ezihluleka khona, yilapho ibandla lehluleka khona, uma levuselelo elesibe nayo nje lo imikhankaso emikhulu eqalile ezweni lonke, ngenkathi sibe nesitha sigijima, besifanele sisigijimise njalo. Kodwa into yakho ingokuthi sifanele sichezukele ekuthukutheleni kwengane nokunye nokuzitika okukhulu kwesakhiwo nokwenza okuningi okwamaqembu ethu nokunye. Futhi lapho uyafika futhi sizehlukanise ezweni futhi sithatha lokhu. Lokho futhi khona-ke sakha okunye okuningi ngezinhlangano zabo futhi siqala enye into yileyo ndlela okuhlale kuhamba ngayo. Yileyo ndlela okwakungayo ezinsukwini zikaLuther, uWesley, uMoody, uSankey, uFanny, uKnox, uCalvin. Yonke indlela kwehle bekuyindlela efanayo, basusa amehlo abo emvuselelweni futhi kungene kulokho abangazenzela khona. Kodwa niyazi ukuthi kwenzekani na? UJoshua wayengesilo lolo hlobo lomuntu, wayedinga isikhathi ilanga lase liyoshona futhi wayazi ukuthi uma isitha sike sakha ivuselelo yayisicishe impela ibe sekupheleni kokuvalwa kwayo njengoba simile namhlanje. Wayazi ukuthi uma eke walinda isitha sisaze sathola ukuqiniswa ngokumelana naye kuzoba likhuni ukunqoba leyo mpi. Uyazi ukuthi wenzani na? Wayazi ukuthi uNkulunkulu wethembisa lelozwe, wayedinga esinye isikhathi esiningi. Ngakho ilanga lase lithi alishone khona-ke wathi, "Langa yima!" Amen. Indida impela futhi lelo langa lama lapho okosuku olugcwele futhi alizange linyakaze nenyanga ngale ajaloni ayanganyakaza neze futhi ngoba iBhayibheli lathi lapha ukuthi kwakungakaze kube nesikhathi ngaphambili noma selokhu esinjalo ukuthi uNkulunkulu alalele izwi lomuntu. Wena uthi, "Oh, uma bengazi ukuthi nje siphile kulolo suku." UJesu wathi kuMarko ongcwele weshumi nanye lamashumi amabili nane, "Uma uthi kulentshaba nqukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwe ukuthi lokho okushilo kuzofezeka, ungaba nakho okushilo." Kuselokhu kungumusa nendida kwehle njalo onyakeni wethu impela. Leyo nyanga nelanga kwama kwaze uJoshua wayilwa indlela yakhe, wayiqeda no-Israyeli futhi baziphindisela phezu kwesitha sabo. Ngani na? Kwakusemgceni womsebenzi omiselwe. Manje uma ubungaphuma lapha futhi uthi ntaba suka, ngifuna ukukukhombisa ukuthi ngingakwenza ngeke kukwenze. Kodwa uma kusemgceni womsebenzi omiselwe, uma uNkulunkulu ekuyalile ukuba wenze into ethize njengoba asho kuMose, "Ukhalani kimi, khuluma kubantwana." Abantu namhlanje uyakhala ngaso sonke isikhathi, "Inkosi, yini elandelayo, yini elandelayo na? Nje khuluma futhi uhambe uye phambili." Kunjalo uNkulunkulu sithumile ukuba senze into ethize, siyenze. Ungami ngale futhi ucabange ngakho uthi kungenzeka kanjani na, awulokhu yilokho. Kwenza noma yimuphi umehluko. Uma uNkulunkulu ethe kwenze, kwenze noma kanjani. UseNguNkulunkulu wezimangaliso. UJoshua impela kwakuyindida ngenkathi lelo langa lima. Ngangikhuluma kusosayense esikoleni ngesinye isikhathi futhi wayenguthisha weBhayibheli futhi wathi ngabhekisela kuye lokhu. Ngathi bengicabanga ukuthi wathi umhlaba wawuphenduka, uyabo nelanga lama na. Ngathi kanjani iBhayibheli usanda kusitshela nje ukuthi lale iqiniso na? UNkulunkulu uJoshua wathi, "Langa yima," awu akakwazanga ukuphendula lowo, kodwa ilanga lama alenzanga kunyakaza niyabo lokho ngempela umhlaba wama futhi manje wena uthi wathi umhlaba wama ngathi uthe uma umhlaba wama walahla amandla awo adonsela phansi futhi wonke umuntu wayeyowa kuwo manje uzokwenzani na kwindida amen uNkulunkulu wamisa umhlaba wonke jikelele ekuphendukeni amen ngoba umuntu wathi yima lapho ngize ngiyilwe ngiqede lempi lewo indida amen kwakuyindida ngenkathi onke amabutho kwa-Israyeli ayenqwabelene ekhoneni futhi ayesaba leso esikhulukazi isikhwaga esifana nesasendulo simi lapho esigama lengugoliyathi futhi lapho amabutho kwa-Israyeli usawulo oqeqeshwe kahle ikhanda namahlombe engaphezu kwalo lonke ibutho lakhe futhi eqhaqhazela emaphuzwini akhe akukho muntu owayekwazi ukuhlangana nenselelo yale ndoda yangalolo suku nakho kuzomncane obukeka ebomvana umfanyana okhothe amahlombe esinda cishe amaphawundi angamashumi esishiyagalolunye nesiqephu sesikhumba semvu ezisonge ngaso kanjalo wathi ihlazo kuleli butho likankulunkulu ophilayo lime lapha futhi lidedele lo mfilisti ongasokile adelele amabutho kankulunkulu ophilayo ngenkathi izwi lifike kusawulu usawulu wathi awulutho kodwa omusha futhi uyiqhawe kusuke ebusheni bakhe futhi umfanyana futhi buka ukuthi wini ngani angeke uye umelane naye kodwa wathathani na akazange athathe umkhonto akazange athathe inkemba kodwa wathatha indwayimane futhi indawo eyodwa kuphela okwakungashaywa khona leso sithwaga leyo kwakusesiphungweni ngqo lapho isikhali saso sawela phansi phezu kobuso baso ukufihla amehlo aso futhi lelo dwala futhi ibanga elide kusuka kulowo mkhonto oyinayithi ongamafita ayishumi nane ayenawo esandleni sakhe konke kwakuphumile inqobo nje uma kwakuphumile kwakuyoxosha uDavide omncane futhi enze noma yini kuye futhi amphanyeke emthini njengoba wayesabisa ukukwenza futhi adedele izinyoni zidle isidumbu sakhe kodwa kwenzekani na lapho kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu ethathe indoda encane ebomvane eyayingabukeki kakhulu kangako uhlobo hayi ngisho isosha eliqeqeshiwe umfanyana nje owayenokukholwa kuye futhi wabeka lonke izwe ekazweni uNkulunkulu wawenza ngendida amen senguNkulunkulu kulo usuku bendida ngokufanayo nje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi wafaka yonke impi esiphithiphitheni bakubona lokho futhi baqala ukugijima futhi basubatha ngenxa yokuthi babona ukuthi kulowo mfo omncane kwakungukukholwa kuNkulunkulu owayengaguqula yonke imvelo enze noma yini ayifuna kuyenza uma umuntu engakholwa izwi lakhe impela ngikholwa ukuthi kwakuyindida uMose indoda enkulu yempi owazama ukukhulula uIsrayeli futhi akakwenzanga wayefuna ukubhubhisa abaseGibhithe wabhubhisa umuntu oyedwa futhi wangena enkathazweni ngakho ekwenza ngentando yakhe uQobo kodwa-ke wathatha induku induku endala yomile yasegwathule futhi wabulala lonke ibutho amen uma lokho kungesiyo indida ngaangi ngani ngenkathi eshaya leyo nduku phezu kolwandle futhi ebiza ulwandle ukuba luvale futhi wamlinzisa iGibhithe isizwe sonke ngesikhathi esisodwa ngenduku esandleni sakhe amen kwakuyindida ukuthi wamhola kanjani u-Israyeli edabula ehlanu futhi iminyaka engamashumi amane futhi ngenkathi bephuma kwakungekho muntu obuthakathaka phakathi kwabo lokho yindida yebo mnumzane indoda enkulu kangaka okwakuyiyo lokho uNkulunkulu amenzela khona ngoba wamkhola uNkulunkulu kwakuyindida yebo mnumzane kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu ekhethe indoda eyodwa encane egama lingumikhaya phambi kwabaprofethi abaqeqeshwe kahle abangamakhulu amane bakwa-Israyeli ngoba le ndoda yayivuma ukuhlala nezwi likaNkulunkulu ngenkathi bonke ababhekisanayo wayemelene naye Nkathi amakhulu amane ethe yenyuka wathi kwahabi noJehoshaphati yenyuka inkosi inawe sinesambulo nje inkosi inawe yenyuka yobaphusha bayothi ngu maphume ezweni lethu ngoba lingelethu uNkulunkulu siphe lona uJoshua wehlukanisa amazwe futhi leli lingelethu futhi lapho ngamaFilisti enta lapho edla okusambila okuphuma emasimini ethu ngani akungaphezu kwesizathu isambulo sethu silungile konake uNkulunkulu wayikhetha kanjani indoda encane enjengoMikhaya eyayingeke ngisho ingene enhlanganweni kodwa uyenyuka lapho nezwi lenkosi futhi wathi yenyuka kodwa ngibone uIsrayeli ehlakazekile njengezimvu ezingenamelusi akuyindida uNkulunkulu wayengamisa kanjani umfo omncinyane onganakekile phandle lapho phakathi kwalo lonke elikhulukazi iqembu labaprofeti abangamakhulu amane abaprofeti bakwa-Israyeli abaprofeti bamaJuda bemile lapho beprofetha ngokungamanga wayazi kanjani uMikhaya ukuthi wayeqinisile na ngoba wayesezwini ngo u-Elija wathi ukuthi into efanayo iyokwenzeka futhi wayengakubusisa kanjani uNkulunkulu ayekuqalekisile na kwakuyindida kodwa uNkulunkulu wakwenza kwafezeka impela kwafezeka kwakuyindida ngenkathi omncanyane omfana obukeka esasityabane namagoda amancane ayisikhombisa ezinwele zilenga ekhanda lakhe futhi mhlawumpe ifindo lomhlobiso kulo yilokho kuphela engikwaziyo njengesitabanyana igama lakhe lalingusamsoni futhi ngenkathi ingonyama cishe amaphawundi angamakhulu amahlanu mhlawumbe ingonyama yabhonga futhi yeza kuye futhi izolwa naye futhi wathatha izandla zakhe wayesidwengula ehlukana leyo ngonyama kabili amen kwathiwa phezisani ukuthi kwenzekani na umoya wenkosi ufika phezu kwakhe kuqala yilokho kubangela indida yilokho indida enjengaleyo ibingokhela lenkundla i-arena lo usuku ngenkazimulo kaNkulunkulu uthando lwenkosi belungavunyelwa ukuba lufike phezu kwabantu khona-ke bebezokhuleka indida impela yebo ngenkathi uSamsoni ebulala leyo ngonyama ngezandla zakhe ezingenalutho wayidonsa ehlukana kabili omncanyana ohlobo lusesidabane lomfana enamagoda amancane ayisikhombisa ezinwele elenga emhlane wakhe kwakuyindida ngenkathi ethatha umhlathi walowo mnyuzi futhi washaya phakathi amakhanda amafilithi ayinkulungwane ngenkathi lezo zigqoko ezinkulu zezivikelo namajazi amakhulu ensimbi ethu sinilisinda cishe amaphawundi ayikhulu noma asondele kulo izihlangu ezinkulu nokunye nokunye imikhonto indoda eqeqeshwe kahle nesigqoko sesivikelo esida sibe yi-intshi nohafu ugqinsi sethusi uyehla futhi uyapequlula futhi nje ubuso babo noSamsoni wama lapho nalo mhlathi womnyuzi kade ulele lapho mhlawumbe amashumi amane amashumi amahlanu eminyaka okwadule womile awu ukukhotha okukodwa esincanyini sensimbi enjalo lokho kwakungawuvithiza ube yizicucu eziyisigidi kodwa wama lapho yileyo nto kuphela wayethunywe ukuba alwe nokuthi akhiphe lelo zwe wakhuliswa futhi wazalela ukubulala leso sizwe haleluya ukuba ibandla kuphela belingaqonda ukuthi nizowenzani lapha ukuba ibandla lephelekostali kuphela belingaqonda ukuthi nizowenzani lapha na kuyini ukumelwa kwenu na naphumelani kulezi zinto ukuba nibe yilokho eniyikho na wayazi ukuthi wayeza lelweni wayazi lapho ayemikhona into ayenayo esandleni sakhe ayenzanga mehluko wama lapho futhi lapho lawo mafilisti eza nalokho kukhotha okunamandla kwaleso sigcuntswana esincane semiphezu kwedwala ukuba sifinyelele phezu kwamakhanda abo ngenkathi begijimela enhla lapho wayebashaya njalo nomunye komunye futhi lapho kwalala inkulungwane yawo ilele ifile lapho kwakuyindida ukuthi lowo mnyuzi umhlathi wawubamba kanye kanye. Kwawendita ukuthi kwakwenza kanjani lelo qhezu olungane lwethambo elivandlazekile ukuba likwazi ukubhodloza lezo zigqoko zezivikelo zethusi eziyintigqinsi futhi abulale lawo mafiliti enkulungwane yawo futhi wayelokhu emi lapho nawo usesandleni sakhe usalokhu nje ukahle njengoba wawunjalo ngenkathi ewucosha kwakuyindida amen futhi amen. Usenguyena izolo namuhla naphakade usenguNkulunkulu ofanayo kunoma imophi umuntu obizelwe ukuthatha izwi kaNkulunkulu. UNkulunkulu uyoma ngakuye uma engabi igwala. USamson wayengabaleka kodwa akakwenzanga kunjalo. Kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu ebiza uJohane uMbhaphathizi indodana yomphristi ephuma esikoleni esikhulu sabaphristi college likhulu akulandelanga ngani lokho na okungukuthi kwakungokwesiko ukuba abantu balandele isiko lawoyise. Ngani kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu eyisa uJohane ehlane ukumtshela ukuthi uMesiya uyoba yini ukumtshela ukuthi sibonakaliso sini sikaMesiya esiyoba yiso ukuthi wayezokwazi kanjani. Esikhundleni sokuya esikoleni uyofunda ngokuthi uMesiya uyoba yini uNkulunkulu wamisa ehlane ukuba amtshele ukuthi uMesiya uyoba yini. Kwakuyindida ngempela kulabo bantu ngalolo suku. Yebo, ngenkathi kufika ukuzalwa intombi lokho kwakuyindida ukuthi kanjani uNkulunkulu ukuze azazise yena uqobo kumuntu waba umuntu ukuthi kanjani uNkulunkulu umoya omkhulu. uNkulunkulu kimi wayengaphambili kwakungekho ngisho ukukhanya kwakungekho nkanyezi enomsila kwakungekho atomu kwakungekho molecule umsuka wezinto kwakungekho lutho futhi yonke into yayinguNkulunkulu. Yebo mkhulu kangako ke usuke ephakadeni adabule ephakadeni wayehlale njalo uNkulunkulu uyohlala njalo uNkulunkulu nokuthi omkhulu kunabo bonke wakho konke ukuphila uba kanjani imbewana encanyana esizalweni sowesifazane ukuze athathe umthetho wakhe uqobo kuba akhokhe inhlawulo yomthetho wakhe ukufa. Ukuthi wabonakaliswa kanjani uNkulunkulu enyameni ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasezulwini waluguqula kanjani uhlobo lwakhe esuke ekubeni uNkulunkulu aye kubeni ngumuntu ngokuzalwa intombi akekho ongakufanisa. Isayensi namhlanje ngeke yakutshela ukuthi ukuzalwa intombi kwaba kanjani kodwa uNkulunkulu wakwenza wafika akekho owayekwazi wonke umuntu wazalwa ngokocansi njengere umuntu oyedwa ufana nabo bonke abanye akekho owayengasiza omunye sonke sasisenkathazweni kwase kuthi ke uNkulunkulu uqobo lwakhe wehla futhi wazalwa hayi ngeJuda hayi ngowezizwe kodwa igazi lakhe lalinguNkulunkulu. Igazi livela ehlelweni lesilisa kulendaba kwakunguNkulunkulu. uNkulunkulu umdali wadala inhlaya yegazi esizalweni sikaMaria futhi wazakhela yena uqobo ithabernakele ukuthi yena uqobo uyehla futhi wahlala kulo. uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye lona impela igama elithi Kristu lisho ukuthi wayo. Oh, wayenguNkulunkulu, uNkulunkulu ekugcwaleni kwakhe wayehlala kuye. Amen. Kuye kwakuhlala ukugcwala kubuNkulunkulu ngokomzimba leyo kwakuyindida. Kwaphathazelisa abantu ngaleso usuku. Wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu usakwenza kodwa kuyafana nje useyindida efanayo iyakhutshwa. WayenguNkulunkulu, useyenguNkulunkulu uhlala njalo uNkulunkulu. Yebo mnumzane, nguyena izolo namuhla naphakade. Yebo mnumzane, lokho kuzalwa intombi kwakuyiphihlakalo kubantu babengakuqondi njengoba nje ukuzalwa okusha kunjalo namhlanje. Ukuzalwa okusha kuyiphihlakalo kubantu bangayiqondi abazi ukuthi kuchaza ukuthini. Bakubukele phansi bakwehlise bethi awu ngoba nje ukholwa into ethize amademoni akholwa into efanayo futhi asithumele akusikho ukuthi ukholwane kuyilokho uNkulunkulu empeleni akwenzile. Ukuzalwa okusha kunguzalwa kwakungokusha kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu eletha ukuphila okusha esintwini. Ukukwenqaba kungukwehlukana okuphakade, ukukwemukela kungukuphila okuphakade. Une nesezisekelweni ezifanayo njengoba uAdamu noEva wayekuzo ungathatha uma uNkulunkulu ekubeka phezu kwanoma yini enye bekuyoba ngokungena ngokungena bulungiswa kuAdam noEva. UAdam noEva ngamunye kulo busuku onokulungile nokungalungile okubekwe phambi kwabo. Ungenza ukukhetha kwakho, ungathatha izwi kaNkulunkulu noma uliyeke izwi kaNkulunkulu, ungathatha izwi likaNkulunkulu noma uthathe izivumokholo zakho zehlelo ngalo. Ungathatha imibono yakho yesimodeni salokho okuyikho, ungazalwa ngokusho futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele noma ungaba ngowesonto phakathi kokukodwa ofuna ukuba yikho. Awungaki nina ukuphila kunguKristu. Hallelujah, ngikholwa ukuthi lowo uNkulunkulu ofanayo owehla ngosuku lwePentecoste phezu kwebandla lakhe njengensika yomlilo futhi wazahlukanisa yena uqobo ngezilimi ezahlukeneyo phakathi kwabantu bakhe ulapha kulo busuku. UNkulunkulu ofanayo ayenguye ngaleyo nkathi, unguye namhlanje nomoya ongcwele ofanayo. Ngiyazi kuyindida ngeke kwachazwa amadlingozi, ukutazuluka, ukukhala nokunye nokunye kungeke kwachazwa, kodwa kuyindida ukuthi uNkulunkulu ukwenza kanjani. NguNkulunkulu ongena kubona ehlala enhlizweni yomuntu ezenza abonakale ngokuqinisekisa izwi lakhe ukuthi uyena izolo namuhla naphakade. Kwakuyindida ngenkathi indodana yombazi egama linguJesu waseNazarethe phakamisa amabhiskidi amancane amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wapha abantu abayizinkulungwane ezinhlanu uma kungesiyo ngifuna ukubona umuntu mumbe ekwenza namhlanje. Ngifuna ningithazele ukuthi hloboluni lwe-atomu aludedelayo wenzani na? Akusizo izinhlanzi kuphela, kodwa inhlanzi yayikhula, inhlanzi yayiphalwa, inhlanzi yayihlanzwa, inhlanzi yayiphekwa, inhlanzi yayinoma ikuphi eyayikho, nesinkwa sasitshalwa futhi sikhuliswe futhi konke okwaso kwakwedlulwa noNkulunkulu wayiphendula isuka enhlanzini ephekiwe iya enhlanzini phekiwe. Bayavele nje ayikhulise nje bese ihlebula bese eyikhulisa bese ihlebula bese eyikhulisa kwaze kwapha izinkulungwane ezinhlanu. Amen. Ikhaza ukuthini niyo mithathu yomsebenzi ngokulandelana kwayo. Asihlebule asikhulise, asihlebule asikhulise, aphe asikhulise na. Lokho kuchaza ukuthi uyena izolo namuhla naphakade uNkulunkulu ofanayo owayekhona usayizwa isinkwa zokuphila kunoba yimuphi umuntu olambile nowomile. Ungeke wakuqeda amandla ukulunga kwakhe. Bathi asina sidingo sezimangaliso, akukho sidingo sendija, ulindile lolo uhlelo lwakhe, yilokho ayikho. Nguyena izolo namuhla naphakade, ulinde nina ukuba nifinyelele bese nithatha isabelo senu. Niyesaba okukwenza na? Ningaqoka ukwehlela emfuleni bese nizidobela inhlanzi niyikhiphe bese nizama ukuyipheka bese nithosa ohlobweni oluthize lwamafutha engulube noma okuthize, noma ningaqoka ukukuthatha ngendlela uNkulunkulu anakho ngayo na? Finyelelani nje ngokukholwa bese nithi, Jesu onguyena izolo namuhla naphakade, ngiyakubiza Nkosi, ngikholelwa kuwe, beka phakathi kwami ukudla amandla okukholwa engikudingayo. Bhekisisa futhi ubone ukuthi kwenzekani ngenhliziyo eqotho, uzokwenelisa konke ukulamba uzokwenza. UJesu wayenendida ngenkathi epha abantu abayizinkulungwane ezinhlanu ngezinhlanzi ezinhlanu, waseke ecosha amaqoma agcwele amabili noma amaqoma agcwele amaningana kamuva. Kwakuyindida ngenkathi umuntu onezinyawo njengoba nginazo nani ninazo phezu kwechibikazi njengechibikazi eMichigan phandle lapha, ngenkathi kwakukhona iphepho noqonda mhlawumbe waye awu uma wake waba lapho futhi ubona ukuthi lezo ziphepho zehla kanjani zisakwenza namanje ngaphesheya kweGalile lapho, futhi kucishe impela kubukeke njengokukha amanzi phansi ekugcineni olwandlekazi lo. Uma lokho kwehla kudabula lapho leyo mimoya ngokwesabekayo futhi kuqale ukushibeka noqonda, bagxumeka leso sikebhe kwaze kwaphela onke amathemba. Futhi phezu kwalelo lwandle lapho babekade begwedla khona ngokugwedla ngezigwedlo kusukela lapha cishe kwelesine nqo ntambama, ngingathi kwaze kwaba owokugcina umlindo wesine lapha kwelesithathu noma elesine nqo ebuseni. Kwakukade kangaka kade begwedla benqamula ulwandle futhi bamshiya ngakwelinye icala. Amen. Futhi ngumlindo wesine nangu eza ihamba phezu kwamakhakhasi leyo kwakuyindida wayengazenza kanjani yena uqobo abe lula ngokwenele na wayenganyathela kanjani phezu kwalawo makhakhasi futhi anyathele esuka egagasini elilodwa aye kwelinye na lawo makhakhasi amakhulu eza wayevele nje anyukele phezu kwelinye ngqo futhi ehlele ngqo kwelinye anyukele ngqo kwelinye ngaphandle nakwelilodwa ithonsi lamanzi phezu kwakhe uyeza ehamba phezu kwamanzi ngichazele khona futhi ungeke kwakuyini na kwakuyindida ngokoqobo kwakuyindida ngenkathi uPetro owayengakaze abone empilweni yakhe igama lakhe kwakunguSimoni wayenyukela ebukhoneni bukaJesu Kristu ngoba umfowabo u-Andrea wayemtshele ukuthi wayengumesiya
Jesus looked that man in the face for the first time that he ever seen.
Futhi ngenkathi uJesu ebuka leyo ndoda ebusweni oqala kuba aze ambone wayesethi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJonas leyo indida uma kungesiyo ngitshele ukuthi wawenza kanjani wakuyindida Ngani na ngoba uyizwini eBhayibheli lathi izwi loNkulunkulu libukhali kunenkembe sikade ngoba uzombele futhi lasidulela imicabango nezizinto zenhliziyo lokho kwasakazeka ukuthi wayizwi amen nguyena izolo namuthi laphakade kwakuyindida ngenkathi Filipe zungeza igquma futhi wafumana uNathanayeli wayesebuya naye ebukholeni bukaJesu noJesu wamtshela ukuthi wayekuphi ngayizolo leyo kwakuyindida amen kwakukhombisa ukuthi wayeyizwa bheka umisayelo okungekho nkohliso kuye wathi ungazenini irabi na wathi wakabizwa ngufilipu uphansi komuthi ngakubona indida amen kwakuyindida ngenkathi usomabhizinisi omncane wasemzini wasejeriko umgqeki wenkosi uJesu ekhwela emthombeni ukuba acatshwe ukuba ambone edlula futhi ngenkathi uJesu wasenazaretha engena ehla ngomgwaqo wayesema ngqo phansi komuthi lapho ayekhona wayesephakama lapho wayesembiza ngegama lakhe Zakewu yehla ngiya ekhaya kanye nawe siyodla ilanti indida wayengakaze ayibone indoda zonke izinsuku zokuphila kwakhe wayengakaze ambone kwakuyindida ngenkathi mhlawumbe amakhulu amaningana abantu yebo mhlawumbe ishumi nanhlanu abantu abangamakhulu angamashumi amabili bephuma emzini wasejeriko behlekisa ngaye futhi bemhleka ngenkathi esuka emzini ngaleyo ntambama noma ngalokho kusa njalo njengoba wayephuma emzini ngenkathi abantu bemdikijela ngemifino evuthwe ngokweqile futhi sengiyamuzwa umphristi ethi hey bangitshela ukuthi wavusa abafuleyo hey wena umprofethi wena ozibiza ngumprofethi bona sinawo onke amangcwaba agcwele bona ngapha ndoda enobulungiswa ndoda elungileyo mpristi njengoba nginguye yenyukela bavuse asibone uvusa abafileyo akalizwanga ngisho izwi abalisho omunye ememeza into eyodwa nomunye enye kodwa emumva le lapha yangasobondeni amayadi athi akabe ngamakhulu amabili namashumi amahlanu isinqebi esidala esihluphekayo sagagazela emakhazeni lapho ngemikhono yaso sathi oh Jesu wena ndoda nekata vite ngihawele futhi kwamisa emkhondweni yakhe haleluya ukubiza uvele uJoshua kungekho kude kakhulu kungesiwa amamayela ayishumi kusuka lapho ayebikhona khona lapho wamisa ilanga ngolunye usuku kodwa isinqibi esihluphekayo samisa i-SOA indodana kaNkulunkulu yahlala emkhondweni yayo ngokukholwa kwaso uhlobo olufanayo lokukholwa uJoshua enalo amen ngoba sasazi uma wayeyindodana kaDavide wayengumesiya obonakalisiweyo futhi wayekwazi ukuba aphinde asenze sibone indida oh hey impela kwakuyindida yebo mnumzane uNkulunkulu kwakuyindida uNkulunkulu wayengaba kanjani ngumuntu ukuba afe uNkulunkulu kuphila kuphila kuphakade kungaba uNkulunkulu ukuphila kwemvelo ukuba afe ukusindisa umuntu ukumbuyisela emuva ekuphileni kuphakade Lewa kuyindida ukuthi kanjani uNkulunkulu omkhulu owagcwalisa yonke indawo futhi lonke iphakade angeke futhi abe ngumuntu ukuze afe ukusindisa okwakhe uqobo okudaliweyo waba kanjani uNkulunkulu ngokukodwa kwakhe uqobo okudaliweyo ukusindisa ngoba wadala umzimba wakhe uqobo uJehova ubaba wahlala ekugcwaleni kuJesu Kristu indodana yakhe uJesu wayengumzimba kaNkulunkulu uNkulunkulu wayemelwe etabernakeleni inyama kaJesu Kristu nokuthi kanjani ukuthi lowo owagcwalisa yonke indawo nalo lonke iphakade uba ngumuntu oyedwa. Amen. Ngiyabona ukuthi ngiqondeni na lapho nokuthi uNkulunkulu wayengakwenza lokho ukuba afe futhi leyo kwakuyindida kuyo uqobo wayengazenza kanjani uqobo lwakhe ngaleyo ndlela ukuze ezwe ubuhlungu bokufa enzele sonke isintu kodwa indida enje ngenkathi umuntu wayebe teliwe wabulawa kwaphushwa umkhonto omkhulu wamaRoma cishe ayisithupha noma amainchi ayisishiyagalombili ububanzi wadabula enhliziyweni yakhe ukuthi igazi namanzi kwaphophoza futhi bamehlisa ephambanweni efile bamsonga ngendwangu futhi bamlalisa ethuneni wayeke kakhulu kwaze kwathi induna yekhulu yamaRoma yathi wayefile wonke umuntu lapho wathi wayefile inyanga yathi wayefile izinkanyezi zathi wayefile ilanga lathi wayefile umhlaba waba nokwethuka kokuphelelwa amandla wathi wayefile futhi ngosuku lwesithathu wakwazi ukuvukela empilweni futhi okungaphi ngosuku ekuseni lokho yindida amen wathi nginamandla okudela ukuphila kwami nginamandla kukuthabatha futhi indida yangoqobo kaNkulunkulu ukuvuka kwakhe kwakuyiyo kwakuyindida kaNkulunkulu ngenkathi uJesu ekhethe abadobi esikhundleni sabaphristi abaqeqeshiwe ukuphatha umlayezo wakhe kubukeka sengathi ngenkathi efika uyofika kubafarisi abakhulu nabasadusi futhi athi bazalwane ningumuntu othe phansi eminyakeni wagcina leli hlelo lihlanzekile ngifikela ukuzonithatha manje oyihlo bazoziqhenya ngani uma bengabuka phansi phezu kwezindawo zasezulwini noma ngabe babekuphi ngiyakungabaza uJesu wathi ningabaka yihlo uDevil ngakho konke bukani phansi nithi awu besiyojabula bebeyojabula ukwazi lokhu ngifikile manje ukuthatha lapho nonke enikulethe khona kwakuyindida ngenkathi ebalahla bonke ngecala futhi ebatshela ukuthi babengaba kaDevil futhi wehlela olwandle lwaseGalile futhi uxosha abadobi ababengazi lonto ababe ngazi ngisho ukubhala igama labo uqobo futhi ubanika izihluthulezo embusweni wesezulwini yesikhundleni sakunika uKhayipasi umphristi omkhulu wayengaba kanjani umuntu enkolweni evivinyiwe ababecabanga ukuthi yayivivinyiwe emasikweni abo nezinto ukugcina izinto zikaNkulunkulu futhi lapha uyafika futhi ukhetha elinye iqembu ezathi emfuleni ngaleya lapho indoda iqeqeshiwe futhi yafundiswa futhi yadlula emakholeji nezikole nayo yonke enye into khona ke ufika emumva ngo ngapha futhi akangakunaka lokho futhi uthatha umdobi ongazilutho futhi umnika izihluthulelo embusweni amen okwenza indida kungenkathi umuntu othize kholwa uNkulunkulu futhi amthathe zwini lakhe izwi likaNkulunkulu lakhuluma izwi labakhona leyo into efanayo olofanele uyikholwe kulobu busuku yizwi likaNkulunkulu elithenjisiwe buka lowo wesifazane umncane elihluphekelayo emi lapho emthonjeni wathi siyazi uma uMesiya efika uyositshela lezi zinto wayemtshelile ukuthi yayiyini inkathazo yakhe wathi Nkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti siyazi uma uMesiya efika uyositshela lezo zinto phekisisani uNkulunkulu ekhuluma nonondindwa othunga kuNkulunkulu uNkulunkulu ekhuluma nesifebe amen futhi ekucela simsize ngiphuzise ucabange ukhuluma ngendida futhi indida enje ukuthi leyo mbewu yokuphila okuphakade eyamiselwa ngaphambili ngaphambi kokusekelwa kwezwe yayingaqoqana entweni enjengaleyo ngesifiso senyama ukuthi kanjani lowo ohluphekayo owesifazane omdadlana mhlawumpe ephendulelwe emgwaqeni phansi enhliziyweni yakhe wayemiselwe ngaphambili ekuphileni okuphakade ngenkathi iwundlu lalibulewe ngaphambi kokusekelwa kwezwe ngokwebhayibheli amagama ethu afakwa kuleyo ncwadi ujesu wathi akekho umuntu ongeza kimi uma ubaba wami engamdosi nakho konke baba angiphe khona kuyakuza nje sabalalisa ukukhanya bekisisa ngenkathi lokho kukhanya kushaya lakwapristi nakho konke ukuhlakanipha kwabo kwenzekani nabathi ungubhelzebhuli umbhuli udeveli wathi ningabakayehle udeveli yilapho okuvela khona kodwa ngenkathi lona omncane wesifazane onesimilo esibi ekhuluma nonkulunkulu futhi yayingagqiyiswa kanjani leyo mbewu ebiselwe ngaphambili kumuntu onyanyeka kanje njengalawona kwendeda kodwa abhekisisa ngenkathi ukukhanya kuyishaya wathi usingiyabona ukuthi ngumprofethi manje umprofethi yilapho izwi lenkosi liza khona umprofethi niyabo futhi leso kwakuyisono sakhe futhi yena umprofethi wayenezwi ngakho wathi ngiyabona ukuthi ngumprofethi manje siyazi ukuthi uma uMessiah efika uyakwenza lezi zinto wathi nginguye okhuluma kuwe mfowethu washalela ubhakede futhi wasuka wahamba ufakazi bakhe basindisa umuzi wakubo isikari manje lokho kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu ngenkathi uJesu ekwenza lokho yebo mnumzane kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu efaka umoya wakhe kumaPentecostal abadobi abazithuphekelayo futhi abantu abangafundile esikhundleni sikaKhayafas umpristi omkhulu futhi walifaka kanjani ivangeli lakhe kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu ekhethe indlela ebizwa ngokuthi ukweduka ukuhlanya abantu be bathazela futhi begcuma futhi beqhubeka futhi beziphatha sengathi babehlanya bababiza ngokuthi bayahlanya kuyindida ngenkathi uNkulunkulu eyewedlula amasinagoga amakhulu aphakeme izinkantolo ezinkulu zeSanhedrin nabapriesti abakhulu abazifundiswa futhi wacosha isigejani sabangazi lutho abadobi abangafundile ababengakaze bazi ngaphezu kunokumkholwa nje nokuthatha izwi lakhe futhi babone imiphumela futhi kwamthokozisa uNkulunkulu kwedlula lokho ababekubiza ngento engcwele kakhulu ezweni ukucosha isigejane sefucumfucu ephansi sasibizwa kanjalo futhi indlela ababekhonza ngayo yayibizwa ngokweduka ukwenza indlela yensindiso yebo manje lelo iqiniso ungeke ukuphike uPawulu wathi ngendlela ethiwa ukweduka yileyo ndlela engimkhonza ngayo uNkulunkulu wami uNkulunkulu wawo baba bethu indlela ethiwa ngokweduka yebo kwakuyindida ngenkathi leyo nsika yomlilo enkulu ehivele ezulwini ingelosi yenkosi insika yomlilo yahola abantwana bakwaisrayeli badabula ehlane le kwakuyindida eyakhuluma kumose phandle lapho esihlahleni esivuthayo futhi kwakuyindida futhi iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kamumva futhi ngokombhalo kujohane ongcwele wesishiyagalombili lamashumi amahlanu esishiyagalombili uma ufuna ukwazi ukuthi kukuphi ufuna ukwazi ukuthi kwaqalaphi kuqala kwakungu-exodusi weshumi nantathu lamashumi amathathu nanye futhi kwakuyindida ngenkathi emva kwalo lonke lolo hambo naso sonke leso sikhathi ukuthi lapho uJesu washo ukuthi engakabikho u-Abrahama ngikhona ungikhona wayesesihlahleni esivuthayo ungikhona wayenguye owakhuluma kuMose kwakuyinto exakile ukuthi emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka futhi uSawule lelo juda elincane elinekhala eliyihuku ochukulile futhi onolaka olucasukayo futhi wabulala ngisho abanye bebandla endleleni yakhe ehlela eDamaseko uyobopha labo bantu futhi ezansi lapho babe nomprofethi owegama lingu-Ananiya futhi wayesezansi lapho eprofetha kubo umprofethi wenkosi ebatshela izwi lenkosi ngoba uza kuye futhi ngenkathi umelusi u-Ananiya wayesezansi lapho eprofetha uSawulu wehlele ezansi ukumlanda futhi phakathi nemini ngo leyo nsika yomlilo efanayo ehlela phansi futhi yahola u-Israyeli yashaya uSawulu yamthela phansi futhi bonke abantu bemile ngokuzungeza babengayiboni kodwa yayikhanya kakhulu kuPawulu yaze yakhipha amehlo akhe amen wayimpumputhe wawuyikho ngempela kuye futhi bonke abanye babo abayibonanga kwindida hey oh kodwa umuntu oyedwa uyomemezela kuyomemezela komunye ingalezo sizathu ukuthi abantu bangahlala emhlanganweni futhi babuke emsebenzi wenkosi futhi basukube futhi baphume futhi bahlalise ngawo futhi omunye uyabambelela kuwo ngayo yonke inhliziyo yabo kwindida ukuthi uNkulunkulu angabenza kanjani abantu benyama efanayo kwindida ukubona ukuthi uNkulunkulu ukwenza kanjani ngisho nakulolu suku kwakuyindida kuPawulu niyazi uPawulu akazange ambone uJesu ngesimo somzimba wadingeka emukele isambulo njengoba nje uPetru akwenza uPetru akazange amazi uJesu ngesimo somzimba wathi umuntu ukuthi mina indodana yomuntu ngingubani na abanye babo bathi ngani unguMose futhi abanye bathi ungu-Elias noJeremiah wathi akusikho lokho engikubuzile nina nithi ni na uPetru wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo wathi busisiwe wena Simoni indodana kaJonase nyama negazi kwambulelanga kepha baba wami osezulwini kwembulile futhi phezu kwayedwala ngiyakulakha ibandla lami futhi amasange hayitesi angele hlule nakho lapho khona indida ngenkathi emi lapho futhi engamazi enyameni yomuntu kodwa wayemazi yena ngemisebenzi yakhe nesambulo umbona egcwalisa khona impela umbhalo oyikho yilolo hlobo olufanayo lwendida oluletha umuntu ovela kwesithize esidala esiyivumokholo esisho ngegama esibandayo angene kuNkulunkulu ophilayo kwindida ubona umuntu ofanayo efunda ibhayibheli elifanayo futhi eliphika ngenkathi omunye ozolikholwa futhi emukele ubufakazi obonakalayo balo ya kwindida uma engalibona lisebenza komunye umfo impela ufanele azi ukuthi uNkulunkulu ofanayo izimokholo sakhe siyiphutha uma siphambene uma uNkulunkulu eqinisekisa izwi lakhe khona-ke isivumokholo sakho siyiphutha amen angiqondile ukuba ngolihlaza kakhulu kodwa lelo iqiniso indida ngithe imizuzu engamashumi amathathu futhi nje kuyilokho impela nginamakhasi amanothi cishe ayisithupha lapha namanje indida ngiyakholelwa kuyo na amen ngiyakholelwa kuyo futhi ngizoma ake nginitshele okuthize lalelani lapho esikhathini esithize esedlule ezansi eningizimu lapho engibela khona ngangino-ice cream omncanyana ngelinye ilanga umngani wami omdala ongusokhemisi ongcwele ngempela omdala ozelwe ngokusha wayeyindoda ngempela ngangingazange ngimbone isikhathi esithize futhi ngangihamba ngidabula edolobheni futhi ngama ukuba ngimbone futhi ngabona igama lakhe phezulu lapho futhi ngacabanga awu lapho unaleli bhizinisi lapha futhi kade elapho iminyaka ngenyuka ngangena futhi wayelapho ehlezi lapho ebuka phansi ngaphezu kwezibuko zakhe ezincane niyazi futhi ebuka ngaphezu kwezibuko zakhe ezincane ezazilengela phansi esihlathini sakhe futhi wathi awu uma kungesuye umfowethu Branham futhi wasukuma futhi uyeza wangigaxa futhi eza engimbambatha watela indodana yakhe wathi hamba usilandele omunye u-ice cream sasimlapho ungayiphuza inkomishi yekofi na ngathi kuqhaka umnumzane ngingakhuluma ngawe ngize ngife uma benginika inkomishi yekofi ngathi lingenza ngibe nokwethuka ngathi ngizothatha nje u-ice cream ngakho wakhipha u-ice cream futhi amantombazane yayisemuva lapho nokunye esitolo futhi sahlala futhi saba nenhlanganyelo encane ngaku-ice cream wathi mfowethu Branham ngifuna ukukutshela ukuthize wathi bengithi ukuba manqikanqika ukutshela abanye abantu saba nokukhuluma ngenkosi nobubele bayo futhi umfo mdala ekhala futhi izinyembezi zehle ezilatheni zakhe futhi wathi ngifuna ukukutshela ukuthize wathi kungabonakala kucakile kuwe wathi kodwa ngikholwa ukuthi umuntu onjengawe uzokuqonda ngathi awu qhubeka mfowethu kuyini na wathi emumva ngesikhathi sokuntuleka kwezinto zonke wathi indodana yami enekhandi lempunga lapho yayiseyinsizwa nje futhi wathi sasilapha leli bhizinisi ngaleyo nkathi futhi wathi kodwa abantu babehlupheka futhi bengenalutho ukuba badle futhi ukuthola i-order ukuthola umuthi noma into ethize ngabefanele bahambe futhi bame umugqa futhi iningi lenu niyakukhumbula lokho impela niyakhumbula umumuqa ukuvunyelwa okuncane okuvela ezweni ukuthi wawungathola ilimithi yokugula noma uthole into ethize ukuze udle. Futhi wathi ngangihlezi lapha ngelinye ilanga ngifunda iBhayibheli lami futhi wathi umuntu mumbe ungena emnyango futhi indodana yami yasukuma encane yenyukela ngaphambili futhi wathi ngayizwa ithi khabo ngeke sakwenza. Futhi wathi ngalalelisisa ngabeka izwi lami phansi futhi ngalalelisisa futhi indoda yathi mnumzane yathi unkosikazi wami usethi akaquleke futhi ngenkathi ebuka wathi ubona isifazane selungele ukubeletha ingane izithandane ezisencane. Futhi insizwa yathi kuye yathi ngime kulowo muga lapho yathi oh ibanga elingangendlu yasedolobheni futhi yathi unkosikazi wami ngeke nje esama lapho nhlobo yathi angazi nginesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo esivela kudokotela kufanele abe nomuthi khona manje yathi ungasigcwalisa yini futhi khona-ke ngizomyisa ekhaya bese-ke ngizohamba ngiyoma emgqeni na ngizothola i-order lawo uzo. Futhi indodana umfana wathi mnumzane lokho kuphambene nemigomo lapha thina ngeke sakwenza yathi awu bengingazi yathi ngiyabonga kakhulu indodana yaphenduka ukuba isuke ihambe futhi wathi lapho nje iqala ukuhamba umuntu mumbe wathi kuye phansi phansi enhlizweni yakhe wathi uJosefa noMaria baxoshwa ngesinye isikhathi futhi futhi wathi ngasukuma futhi ngathi awulindele ndodana umzuzu nje futhi wathi umfo wami futhi ngahamba futhi ngathatha isithako somuthi nokusikeziswa kwawo futhi ngabuyela emuva ngemuva lapho futhi ngasigcwalisa ngesikhathi esalindile ebambe umkakhe ngesandla futhi wayenesinxe kakhulu wayencike nje phezu kwehlombe lakhe futhi wathi ngaphuma lapho futhi mina wathi ngiyaxolisa ngifanele ngenze lokhu mnumzane wathi kulungile yayikhothamise ikhanda layo futhi nje yasikhipha futhi ngenkathi esibeka esandleni sayo yathi mfowethu Branham ngabona uJesu wathi ngasibeka nko esandleni sakhe wathi mfowethu Branham wayelapho ngayo impela nje indlela isithombe esikukhombisa ngayo futhi yathi angikwazanga ukukhuluma futhi indoda yaphenduka futhi yaphuma endlini wathi uyakukholwa lokho mfowethu Branham na ngathi ngiyakukholwa ngakho konke okungaphakathi kimi impela. UMartin Ongcwele waseTours uma senake nafunda ngoMartin Ongcwele wayeyisosha futhi wayengeyakhe walandela ezinyathelweni zikayise wayehlala njalo ezwa ubizo lukaNkulunkulu kuphela. Ngiyacabanga abantu bakubo babengakholwa kahle futhi ngelinye ilanga wayeza kwakungubusika obubi umlando uyasho futhi waye kwakukhona isinxibi esidala sasilele phandle esangweni futhi sasibulawa amakhaza futhi abantu abaningi ababengabe bayondla leyo ndoda endala noma bayinike izingubo ezithize yayikhala iphakamise izandla zayo nje endala enobuhwanqa indoda engcolile ilele esangweni ledolobha futhi ithi ngisizeni bakithi ngiyafa amakhaza kulo bubusuku ngizofa bakithi ngipheni ingubo. UMartin Ongcwele wayesevele enikele ngakho konke ayenakho yena nje njengesosha wayegqoke ibhanti lakhe wama ngakolunye uhlangothi futhi wabhekisisa futhi abone ukuthi akekho yini umuntu mumbe owayengakwenza. Abantu bayafika futhi bahamba futhi akukho muntu owayengayisiza. Waseke finyelela phezulu lapho wayesebuka indoda endala wayenozwelo kuyo wahosha ibhanti lakhe uqobo wayesethatha inkemba yakhe wayeselinquma liba nguhafu wasonga ingxenye yalo emahlombe akhe wathatha omunye uhafu wayesesonga isinxebi esidala kuwo ukuze siphile ubusuku bonke. Wahamba eqhubeka abantu bamhleka bathi isosha libukeka lihlekisa kanje lembethe uhafu owodwa kuphela webhanti. Ngalowo busuku esalele empedeni wavuka umuntu othize wayengena ekamelweni wabuka kumi ngapho kwekamelo futhi nakho kuma uJesu enaleso siqephu esidala sengubo eyayikade imsongile wazi ngalokho. Wayengumuntu uMartin Ongcwele wayengomunye wabantu abalwa emumva lapho ngenkolo eyanikelwa kwaba kanye kwabangcwele. Wayekholelwa ezimangalisweni zikaNkulunkulu, wayekholelwa ekukhulumeni ngezilimi, wayekholelwa kulo lonke iTestamente lalo walotshwa ngabapostoli wayekholelwa kulo futhi walilwela inqobo nje uma wayesaphila noNkulunkulu wenze izimangaliso wayazi ngenkathi ebona sesinqebi esidala sizisonge ngesiqephu sengubo yebhanti lakhe uqobo ukuthi izwi likaNkulunkulu lagcwaliseka njengalokhu nenzile kwabancinyane balaba abancinyane bami nikwenzile kimi wena uthi indoda ayibonanga ngikholwa ukuthi ibonile ngikholwa ukuthi yakuthola ngikholwa ukuthi kulapho ngikholwa ukuthi lowo kwakunguJesu ayembuka kwakuyisambulo sikaNkulunkulu sibonakaliswa ngoba wakwenza sikhuluma ngendida iyeza eyodwa lapho abafile kuKristu beya kuvuka futhi thina sekho saphila siyakuguqulwa nesikhashanyana ngokuphazima kweso kuba sikwithwe kanye nabo ukumhlangabeza emoyeni yebo oh ukuthi uNkulunkulu ugcina kanjani izwi lakhe kulonyaka wezihlakaniphi ukuthi unguyena kanjani izolo namuhla naphakade ukuthi usangaye hlulela kanjani imicabango yenhliziyo yomuntu ukuthi usangamguqula kanjani umuntu nokuthi usangaligcina kanjani lonke izwi alethembisa ngalolu suku nguyena izolo namuhla naphakade ukuthi usangabonakalisa kanjani futhi abenze bathathe isithombe saleyo nhlika yomlilo efanayo eyalandela uyesala efanayo yayine nkosi uJesu efanayo eyayisezansi lapho noSawulo endleleni efanayo engenayo futhi yakhulula uPhethu etilongweni leyo ngelosi kaNkulunkulu efanayo ilapha kulokhu futhi yenza yona into efanayo eyayenza ngenkathi ilapha emhlabeni bonakaliswa enyameni yomuntu ngani na nguyena izolo namuhla naphakade niyakholelwa endideni na ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu bakholelwe endideni sengihambe ngasedlula kude lesikhathi sami ngikholwa ukuthi bekungaba indida khona lapha amen ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyathanda futhi uyafuna ukuthatha abantu bakhe futhi azikhombise yena uqobo uma uphela engathola owesilisa noma owesifazane umfana noma intombazane ukuba babeke phansi imicabango yabo uqobo futhi babe boshwe ukuthi ye futhi bamkhole uyizwi lakhe eqaleni wayekhona ulizwi lwizwi uNkulunkulu lizwi wayenguNkulunkulu lizwi waba inyama wakaphakathi kwethu futhi manje ukini ithemba likazimulo onguyena izolo namuhla naphakathi wathi kuJohane ongcwele weshuminane elishuminambili okhora yibi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza wethembisa kuluka ongcwele ukuthi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma ngenkathi ibandla elikhethiwe iqembu likaAbrahama liyokwemukela isibonakaliso njengoba uAbrahama ama asemukela neqembu likaLuti liyokwemukela isibonakaliso njengoba kwenza uLuti kuyinto exake kakhulu ukuthi sibe nabo bonke laba abaguquli abakhulu bakaLuti noWesley kodwa asikaze sibeke sike sibe lendoda phandle lapho enegama layo ligcina ngo HAM isithunywa ezweni uGRAHAM lelo yizintambo eziyisithupha uABRAHAM noAbrahama sibe nomudi osanki uFeni noNox uCalvin kodwa neze uHem uyise ezizweni sesinayo oyedwa manje leyo indida belikwazi lokho na futhi bukani wenza khona impela nje ebiza abantu eSodoma kodwa khumbulani uAbrahama wele sithunywa enhle lapho eqendini lakhe naye amen futhi hloboloni lesibonakaliso alwenzayo eflathele ithende na wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi esesithembiso sami ngokwesikhathi sokuphila futhi wathi uphi umkakhe uSara na wathi usethendeni emva kwakho futhi ngenkathi esoloko uSara wahlekela kuye uqobo wathi uhlekeleni uSara ethi lezi zinto zingenzeke Niyabo uJesu wathi njengoba kwenzeka emithini kaLuthi kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu imisebenzi engiyenzayo izwi likaNkulunkulu liba njalo uma nihlala kimi amazwi ami ehlala kini celani noma yini yakho futhi kuyobonakaliswa kini Indida ukubona izithembiso uNkulunkulu izithembiso uNkulunkulu esenziwe eminyaka ezinkulungwane ezimbili nesayense yebandla ephathelene na enkambo elungileyo idonse abantu baqhela kakhulu kude le kodwa phakathi kwakho bonke okwakho uNkulunkulu uzawehla ngqo futhi ukukhumisa leluzwi libuyele ngqo ebandleni lakhe futhi khona impela kweindida niyamkhola na asikhuleke Uma kunabantu phakathi lapha kulo busuku abangafuni ukubona indeda yenziwa kuwe nokuguqula inhliziyo yakho ekungakholweni iye ekukholweni kuNkulunkulu, ningaziphakamisa izandla zenu bese nithi, "Osi ngikhumbule, ngikhumbule." uNkulunkulu anibusise. Oh, bukani izandla nje. Baba wasezweni kunezandla eziningi kakhulu, ngingekwazi ukuba ngithi uNkulunkulu akubusise ngamunye, kodwa wena ubazi bonke, guqula ukucabanga kwabo Nkosi. Oh, makwenzeke indida. Bebehlala njalo bethi ukuhamba beqhotha bakholwe uhafu mhlawumbe, mhlawumbe abanye babo bangabesonto ngisho, kodwa nokho abakaze bahlangane naleso sikhathi ukuthi ngenkathi bezwa leyo nkululeko ephakeme bakholwa futhi bazi ukuthi okwethenjiswa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wayenamandla okukwenza. Nokho sizisho ukuthi siyinzalo ka-Abrahama ongangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqina enika uNkulunkulu udumo. Manje Baba uNkulunkulu, ngiyakuncenga egameni likaJesu ukuba ubahawukele. Oh uNkulunkulu, yehlela phakathi kwethu kulo busuku, hamba phezu kwethu futhi usikhombise ukuthi usenguye uNkulunkulu wezimangaliso. Yenza indida Nkosi futhi ukhombise ukuthi izwi lakho lisengaye hlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Usenguye lowo owabonakaliswa phandle lapho u-Abrahama ambiza ngo-Elohim, iNkosi uNkulunkulu umdali owenele konke oziphilela yena. Oh uNkulunkulu, senguNkulunkulu phakade onguyena izolo namuhla naphakade, negazi lendodana yakho lingcwelise ibandla futhi lalihlanza lelo izwi. Oh, ukuba kuphela bebelithathile ngaphandle kokwenezela isivumo kholo Nkosi. Kodwa manje wathi, "Ngingumvini, nina ningamagatsha, igatsha lithela isithelo somvini. Senzele ukuphila komvini kwegatsha livela emvinini. Sikubonga kakhulu ngalokhu osi kuphelele kakhulu. Nakulolu suku lokungakholwa nezinkolo zena nanazo zonke izinhlobo zezivumokholo, nokho wena uNkulunkulu ofanayo wamisa ilanga wenzela uJoshua, ungofanayo owayesendukweni uMose ayelula phezu kolwandle, ungofanayo owawukwazi ukubiza izintwala amazeze amasele noma ngabe kwakuyini ngomlomo kaMose. uNkulunkulu ofanayo owayekwazi ukubeka imvula esibhakabhakeni, ngofanayo ozonisa umlilo uvela esiphakaphakeni, nguwena izolo namuhla naphakade. Oh Nkosi uNkulunkulu, sikhombise inkazimulo yakho kulo busuku ngokusindisa nokugcwalisa wonke umuntu abaphakamise isandla sabo siphe khona Nkosi. Kwangathi nje kungebe ngomunye umkhuleko ozenzele isitashi, kwangathi kungebe ngenye indlela ezenzele isitashi yokuphakamisa isandla sethu phansi kokuthonya okuncane kuya kwento ethize, kodwa kwangathi kungavela ezindlulweni zenhliziyo yabo ukuthi abantu amemeze, "Oh Nkosi uNkulunkulu, dala kimi ukukholwa kukholwa futhi kwemukele lonke izwi futhi ugcizelele sonke isithembiso ngo-amen." Siphe khona Baba, ngikunikela kuwe manje egameni likaJesu Kristu, amen. Kulungile, sekungeleshumi nqo. Asizukudinga ukuba sibe nomugqa womkhuleko phezulu lapha, singaba nawo khona lapho. Niyawukholwa na? Bangaki phakathi lapha okholwayo ukuthi unguyena izolo namuhla naphakade, okholwayo ukuthi lowo wesifazane omncane owathinta ingubo yakhe ngomunwe wakhe ngaleyo nkathi waye ngokomzimba wathinta ingubo yakhe, nanso indida. Wayengenako ukuzwa futhi waphenduka wayesethi, "Ubani ungithintile na?" Futhi wayengenako zifika futhi wamtshela ngezinkathazo zakhe nokukholwa kwakhe kwamphilisa. NeBhayibheli liyasho namuhla kumaHebheru ukuthi ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu. Bangaki abantu abagulayo abakukholwayo lokho na? Phakamisa isandla sakho. Kulungile, niyakukholwa futhi asibone manje uma lokho kuqinisile. Wena uthi, "Mfowethu Branham, ufika kanjani lokho na? Ngokukholwa izwi nje ngendlela elilotshwe ngayo nje, ungathathi noma iyiphi izwa bethi ukuthi lo mfo uthi lingale ndlela nalo mfo uthi lingaleyo ndlela, likholwe nje ngendlela elilotshwe ngayo. Uma ezokwehlulela ngendlela elilotshwe ukhohlwe ngayo pho ukuthathelani ukuhumusha komunye umuntu kwalo ngoba ileyo ndlela okuzokwehlulelwa ngayo lelo nje lelo ngumgomo wakhe uliqaphele izwi lakhe akukho lutho olungalungile ngalo lelo izwi impela nje yilelo esekwehlulelwa ngalo yileli izwi likaNkulunkulu futhi uma nihlala kimi lokho ngokukholwa izwi lami lihlala kini ngoba uyizwi khona-ke celani enikuthandayo manje thinta ingubo yakhe uthi Nkosi Jesu ngikholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina ngikholwa ukuthi unguNkulunkulu ofanayo owenza zonke lezi zimangaliso umelusi wethu asikhombise zona kulo busuku ezweni ngikholwa ukuthi ungumphristi umkhulu Nkosi mangithinte ingubo yakho manje-ke wena khuluma ngalo mfo wethu futhi osho ukuthi ukhuluma ngaye futhi manje-ke akangazi kodwa wena uyangazi futhi manje-ke ngibone uma engesuye uNkulunkulu ofanayo wezimangaliso futhi kube khona indida futhi into engaphenyekiyo umuntu angeyibone ngokufihlakele futhi ayisho ngizokukholwa na uma ezokwenza khona-ke siyazi ukuthi kuzoba yindida kunjalo na bengizoba nomuqo omkhuleko ngibambeke kakhulu kulokho ngaze ngasuka nje kukho nesikhathi sesithi nje asiphele kholwani asiqale ngale ngeke ngizofanele nginehlukanisa siqale ngakuleli cala lapho omunye umuntu ngapha bangaki ngapho waziyo ukuthi anginazi noma ngazi lutho ngani phakamisani izandla zenu futhi niyagula niyazi ukuthi nifuna ukucela uNkulunkulu na kulungile abanye benu bayakholwa nje thathani lokhu ngayo yonke inhliziyo yenu Nkosi Jesu onguyena izolo namuhla naphakade mangikuthinte Nkosi ukukholwa kwami kuza kuwe ngaleya ngakwesokudla sikaNkulunkulu ehlezi ebukhosini nomoya wakho ongcwele owawukuwe ulapho kulo busuku mangithinte nje ngokukholwa Nkosi bese-ke ngibona uma esenguye umqalisi wendida ukufezekisa izinto engaziwa uqobo hloniphani ngokuzithoba nje lapha niyakubona lokhu khona lapha na yini enikazi eliyikhalathi lihlezi ngemuva ngapha ngqo lihlushwa isimo sezinso belisanda kuba nokuhlinzwa nje angilazi inenekazi ngisihambi kuwe kunjalo nenekazi na kodwa lokho kuqinisile akunjalo na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ofanayo owakwazi ukutshela lo wesifazane omncane owathinta ingubo yakhe lapho nangakwelinye icala lethibikazi uyakholwa ukuthi lowo nguNkulunkulu ofanayo na ngoba ungeke wathinta mina ngokomzimba uyazi ngakho ngizovele nje futhi angikwazi ngakho kunomphristi omkhulu ngoba wathi wayengumphristi omkhulu kunjalo na futhi uyakukholwa ngenkathi ulapho ukukhulekela ukuba kube nguwe into ethize ikushayile futhi masinyane ngabiza ngakho kunjalo na kulungile lokhu kuhlinzwa obenakho akubonakalanga kuphumelela kakhulu awusindi futhi ushaqekile ngakho futhi uzalapha kulo busuku ngaleyo nhloso efanayo uma iNkosi uJesu izokwembula kimi ukuthi ungubani njengoba yenza kuSimoni owenyukayo ubungangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe inceku yakhe na yakukholwa lokho na Nkosikazi Pigram kunjalo manje kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho hamba uye ekhaya futhi usinde uzosinda ngoba ukukholwa kwakho kuyakusindisa ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na kanjani kulesi sigaba esiphakathi lapha ndawo ukhona okholwayo na indoda ehlezi ngaphandle lapha ekugcineni iphethwe inkathazo ngamehlo ayo angazi noma ngabe iyazi yebo isingibambile manje iyawuzwa umoya yebo ningakubona lokho kukhanya phezu kwendoda na umnumzane Otis lelo igama lakho ngizihamba uqobo kuwe kodwa ukhathazeke ngamehlo akho uKristu uyakusindisa ukukholwa kwakho. Manje imuzeli indoda uma ngabe ngayibona ngazi noma yini ngayo noma lona wesifazane kumbe noma ngabe ukuphi nanto indeda ngiyakukholwa lokho na unguyela izolo namuhla wethembisa imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza wazikhomba kanjalo ke yena uqobo ngokuba ngumesiya kunjalo na awu nguyena izolo namuhla naphakathi futhi niyazi ukuthi kungebe yimi angisuye umesiya ningumuntu nje omfoweni kodwa ngumoya ongcwele lapha lowo ngumesiya lowo ngumholi nguye owaziyo angibazi labo bantu bayakwazi lapha ngifuna ukunikhombisa nangowesifazane oyikhalado tezi ngo phezulu lapho eceleni phezulu lapho uphethwe inkathazo yendlala yegilo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na nkosikazi Kelly kunjalo kulungile ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na mnumzane Swanson emuva lapho nenkathazo yokugula kwemizwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusindisa sana uma ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kulungile ungaba nakho uNkulunkulu uyakusindisa yakukhola na angibaze abantu babuzeni uma ngibaze kuyindida umzuzu nje nakho lokho ukukhanya kume phezu kwesifazane ngiyamazi ukuthi ungubani uhlezi khona lapha ungakhathazeki inkosikazi Collins yeke ukukhathazeka ngalokho uzenza ugule konke kuzophumelela konke kahle uNkulunkulu uyahola manje ngiyamazi lo wesifazane zane ngiyamazi ukuthi ungubani ungowasezantsi eIndiana noma eKentucky ngiyamazi umyeni wakhe lapho uyilunga lebandla lami ungumdikoni ezantsi lapho indoda ekahle kodwa nakho lokho kukhanya anikuboni phezulu kwakhe ngo na kade khathazeka yagula futhi uphetheke kabi ngento ethize engazi ukuthi ngabe ufanele ayenze noma cha khumbula nje yeka ukutetema dade kuzolunga wazi konke ngakho uzokhola uma uzovela umdedele ahambe nje amen anguyena izolo namuhla naphakade kwindija siyabonga ngayo ngiyayikholwa na imani ngezinyawo zenu-ke futhi niyemukele futhi unithi kosi uNkulunkulu ngenza kuwe ngegama likajesu kristu yenza kimi futhi ulethe inkazimulo nezimusiso zakho namandla phezu kwalo makufike indija enhlizweni yami khona manje ngiyakholwa ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu ukholweni phakamisani izandla zenu ngisakula leli hubo elidala ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala valani amehlo enu valani yonke imicabango yenu qobo futhi nje ngivumele ujesu kristu angene kini futhi ngamunye wenu uzophiliswa futhi agcwaliswe ngomoya ongcwele indida yadwa kulo busuku izobeka lokhu ifanele ukukhokhela le ndawo ujesu kristu lapha ubani ongachaza lokho nabo uzali lababantu yanini kubo ninawo amagama abo nezinto kule tape ambani nibabuze niyabonga ngazi lutho ngabo kwenzani na uNkulunkulu kulo nyaka wezihlakaniphi ibi mvuna esaphakeni kwasho isayense yosuku lukanowa iphi phezulu lapho na uNkulunkulu wayethembisa iyafika zingenzeka kanjani lezi zinto na ngazi uNkulunkulu wawethembisa nguyena izolo namuhla laphakade haleluya indida ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala futhi uvula amehlo ami aphuphuthekile ukuze ngingene futhi ngibone ubukhona bakhe futhi ngazi ukuthi ulapha amen futhi amen asihlabise izandla zethu nje futhi simkhonze manje njengoba silicula oduma kuNkulunkulu mayibonga inkosi ujesu kristu ngokubele bakhe ilesi hawu uNkulunkulu anibusise